Yesu yebazibwe nnyo baana ba Katonda. Musiibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obulamu buli butya. Ngenda kusaba ombolize ku muganda wo. Mugambe webale kuwaguza. Mukama akyagenda mu maaso n'otuwandiikako lipooti. Olw'erinnya lye tugenda mu maaso n'omukakasa. Nga tukola mu kubeerawo kwe. Alina lipooti gy'agenda mu maaso okutukolako. Ayagala okutwesigisa ensi yonna. Yesu yebazibwe nnyo. Tetwagala ate kwonoona budde nga buno. Waliwo emizindaalo gino Mukama gye yatuwa. Katugikozese tubeeko kye tweyongerako mu kumanya. Tubeeko ate eddaala we tutuuka. Yesu yebazibwe nnyo. Njagala tugabaneko ku kigambo kino. Ekigambo ky'okuweereza Katonda. Kyajja kiteera kyatandika ddi? Okuweereza Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Kyatandika ddi nga Katonda aweerezebwa? Era lwaki? Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga tulaba mu ntandikwa. Nga Katonda yaliwo nga ye. Kitaffe n'ekigambo kye Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'Omwoyo Omutukuvu leero baali batonda eggulu n'ensi. Tebaatuma newankubadde malayika, newankubadde omuntu, newankubadde ensolo, newankubadde ebinyonyi, newankubadde ebiwuka. Lwaki ate oluvannyuma baatuyita mu kubaweereza? Yesu yebazibwe nnyo. Ekigambo ky'okuweereza Katonda kyatandika ddi era lwaki? Yesu yebazibwe nnyo. Biyinzika okuba abasinga bwe tuba tuweereza Katonda. Tewankubadde abamu ku ffe tuba tetumanyirwa okuweereza Katonda kye ki. Abamu tubadde tulowooza ayinza okuba yeetaaga nnyo. Naye okuweereza Katonda kwabaawo lwa nsonga ki? Yesu yebazibwe nnyo. Kwatandika ddi? Era lwa nsonga ki? So kye twagala okweka tisiti nga tugabanako mu kaseera nga kano. Ekyo nakyo tukifune nti okuweereza Katonda kwatandika ddi? Era lwa nsonga ki? Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga twogera mu Malaki essuula eno ey'okusatu. Ndikirabika okuweereza Katonda kwa bwereere. Naye lwaki? Yesu yebazibwe nnyo. Okuweereza Katonda kwatandika ddi? Era lwaki? Kubanga mu kusooka yaliwo ye Katonda Kitaffe n'ekigambo kye gwe tumanyi ng'Omwana Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'Omwoyo Omutukuvu. Era bwe baatonda eggulu n'ensi tebeetaaga buyambi bwaffe n'akatini. Tebeetaaga kuweereza kwaffe. Lwaki ate nga biwedde ebyo byonna ani ne batuyita okubaweereza? Yesu yebazibwe nnyo. So twagala tumanye ensonga lwaki? Lwaki kibaawo? Lwaki kyaliwo? Tulwedde tebaatwetaaga okuva kusooka ndi tujje tuweereze. Kubanga baatonda eggulu n'ensi. Kitaffe yali pulaninga. Kigambo n'ali dizayininga. Ne batuma Omwoyo n'atonda nga tayambibwako wadde ekitonde kyonna. Naye kyajja kitya? Ate okuweereza Katonda naffe tukuyingiremu tugani? Katonda atuyise tumuweereze. Kyatandika ddi era lwa nsonga ki? So bwe tusomako mu Malaki essuula eno ey'okusatu. Katuve ku nnyula 13.
Malachi chapter 3 from verse 14. Malachi sura ya 3 wa 13.
Malachi chapter 3 from verse 14.
Ebigambo byammwe byabanga biwaganya belinze bwayogera Mukama. Era naye mwogera nti twakwogerako tutya? Olunywa lwa 14. Mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere. Era kugasa ki? Nga tukutya ebyo bye yakuutira. Era nga tubabuli tutambulidde mu maaso ga Mukama w'eggye nga tukotookeredde.
Yesu yebazibwe nnyo. Omwoyo Omutukuvu mukolera report okuva eri kitaffe agamba nti ebigambo byaffe byabanga biwaganyavu gyali n'abuuza naye ogwoluza byabeeranga biwaganyavu bitya mbu twayogera nti okuweereza katonda kwa bwereere era kigasa ki nga tukutta ebiragiro bye nga tutambula nga tukakkanye yesu yeebazibwe nyo kweka nga twebuuza muli naye katonda ono kitaffe kigambo bwe tumanyi ng'omwana mukama waffe yesu kristo awamu n'omwoyo omutukuvu batonda eggulu n'ensi nga tetuliiwo nga tetubiriimu twali tetuweereza kati ate batuyita batya mu bintu by'okuweereza kyajja kiri era lwaki kwegamba okuweereza katonda kwatandika ddi era lwaki kwayingirawo yesu yeebazibwe nnyo kubanga naffe tukyemulugunyamuko muli munda muffe oyinza okuweereza katonda ne wabaawo ebijjawaawo nogana naye kakati katonda tukuweerereza ki ekyokulala bwe kennyini obeera mu ggulu naffe tubeera ku nsi ate ogamba tukuweereza tetukuwa kyayi tetukuwalira buliri ebintu bingi byetwandiba tulowooza nti katukuweereza naye kyajja kiti ekintu kino yesu yeebazibwe nnyo yaba aba atandika agamba nti katonda taweerezebwa na mikono ngeyo yeetaaga era twagala okwebuuza bwe tuba tumuweereza kale nga yatuyita yeye kati ataweerezebwa na mikono nti tugenda kugenda tumutabulira ekyayi tumukamulire obutunda tukube ku ngatto ze oba twale obuliri bwe nga tukozesa emikono gyaffe tunamuweereza tutya era kyajja kitya yesu yeebazibwe nnyo kino njagadde okifuneko leero naye ogwo waliyo omutwe ogwo ogwogera ku kuweereza kw'obutonde bwona muguune ku nsi okuweereza katonda okuva eri obutonde bwonna muguune ku nsi gyeguli ogwo gye twogerera ku kuweereza kw'obutonde bwona muguune ku nsi natisiti wano waliwo kagaapu kano tusobola okukiwulirako netwebuuza muffe era netuddamu tufuna ansi okuva eri mukama kennyini kinaye okuweereza katonda kuno kwatandika ddi era lwaki era kubeerawo kutya yesu yeebazibwe nnyo kubanga wali mukabatuma essula ey'ekumi n'omusanvu atugamba taweerezebwa na mikono ngeyo yeetaaga kati kiki kyaliko mu bintu by'okuweereza kuno byajja bitya yesu yeebazibwe nnyo katusomeko mukabatume tulabe
Mikolabatume esula ya 17 oluva ku lunyo lwa 23 kubanga bwe mbadde mpita ne ntunulira bye musinza era ne nsanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti kya katonda tategeerwa kale kye musinza nga temukitegeera nze kye mbabuulira olunyo lwa 24 katonda yakola ensi n'ebirimu byonna oyo kubanga ye mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono olunyo lwa 25 so taweerezebwa mikono gy'abantu ng'eyeetaaga ekintu kubanga oyo y'abawa bonna obulamu n'okusoomoka ne byonna
yesu yeebazibwe nnyo katonda eyakola eggulu n'ensi kitaffe n'ekigambo kye mukama waffe yesu wamu n'omwoyo we omutukuvu taweerezebwa na mikono okusooka tabeera mu nyumba zizimbwa n'emikono gy'abantu nti twandimuzimbidde ne tumugamba era mukama twakuweereza ate naye agambye taweerezebwa na mikono ng'eyeetaaga ekintu yiyi kaakati okuweereza katonda kwatandika ddi era lwaki era mazima kuyinza kukwatibwa kutya kubanga ate twandibadde tumuweereza n'emikono tiyandibadde alina kyeyeetaaga naye okuweereza kuno katonda oba kwatandika ddi yesu yeebazibwe nnyo oyinza subira kwatandika ddi kubanga bagambye yatonda eggulu n'ensi
Chabira mnyumba ezimbidwa ne mikono nge yetaga. Ate kiratawe rizibwa na mikono. Kati ate fe musituga tuulirambu yatuita tumuwereze. Ate fe tulina mikono. Ate tugenda kikola tutya? Yesu yebazibwe. Gwokirowoza koki? Kankuweyo second singa zizo yogereko ne munno. Yoga naye gwe muganda wa. Wama ukuweriza Katonda kuno kweli kuwatandika ddi era lwaki era banaye tuyinza kukola tutya kubanga tuwulira mbu abantu baweereza Katonda nimpulidde mbu taweerezebwa na mikono nge yeetaaga kati kubanga twandika ebintu mukubira ku ngatto ne tukuba ku ngatto ze ne tumwalira obuliri n'emikono gyaffe Nitulongo sentebe ye watula. Nitugamba kale mulitula bikoko batumuweereza. Naye kiri kitya? Kubanga twatandise tukukuruma era mukama okukuweereza kwa bwerere. Kigasaki? Tutambula tukotokere do tulaba. Naye nawe byogeya gwe muweereza byatandika ddi. Ekyogamba yali akwetaaga nnyo. Kubanga n'emikono gye yakuwa obuwi najo tegisobola muweereza Yesu yebazibwe n'emikono gyennyini gye yakuwa najo tegisobola muweereza kakati omusajja ono kiki okumuweereza kwatandika lwansonga ki era tukukola tutya kubanga twandibanga bangi abaga ntuweereza katonda kubanga bwe twaleeta obusawo bwa sement twabika twabusitula n'emikono gyaffe ne tuzimba amakuŋŋaaniro mwatasula katonda omanyi waliwo ebintu nze byenjala tubikole nga tubitegeddemumaaso ga katondakyekulwa tuuka eriwo ga nakuweerezanakubuuza owa okumpeereza kwatandika ddi waliyo ga ntondewanyambako alyoka akubuuze kale oba okumpeereza kwatandika ddi era lwaki era otya Then you prove how you served me. The Lord, you called me. When? Yes, he was. Praise Jesus much. Serving God is the burden. Let me ask friend. What do you help with this? What Paul served me, you don't understand it. Who do you ask human hands to serve me tea? Have you ever served God? How have you been doing it? Yes, you ever praise Jesus much. How could it have come to begin happening? And he says we serve him. He moved and said, that he sent his spirit and they were created. He wants to renew. He works with the Holy Spirit. Is it a Psalms 104:30? You read us here. How do we get involved in these things? Psalms 104:30.
Otuma omoyo gwo ne bitondebwa.
Yesu yebazibwe. Praise Jesus much. Atuma omwoyo. He sent the spirit and they are created. Nazabujja. And he renews amaso gensi. The face of the earth. Era ne katacha tacha yagala buyambi bwa. He doesn't need our help. Ensi atuma omwoyo najitonda. He sent the spirit created. Ate bwa yagala zizo obujja. Renew it. Era atuma omwoyo. He sends the spirit. Tawerezebwa na mikono gyaffe ekintu kino ekyokumuweereza kijja kitya Katonda ngamazo tonde gune.
God after created heaven and earth.
Tumo moyo gwe byonna bikolebwa bakola wamu naye.
All that done they work with him.
Yagamba naye.
He said but.
Olaba otya nga tuyambye abantu bano ne bakola ko nafu.
How do you see if we help these people they work with us?
Tubayambe.
Let's help them. All these creations.
Bonna bakole ko nafu.
That they all also work with us in our works.
Kugamba tuli nganga.
Now we see it like the word of serving God
that
just please be work with him. Yes. God wants to preach the gospel to people. He can reach all of them by himself. And you apostles are not there. And you prophets. And you pastors.
Please speak with us.
2 Corinthians chapter
6.
There is a reason he gives us. Serving God, why it came about.
If
you are going to see when.
Read us
2 Corinthians chapter
6.
From verses 1. 2 Corinthians chapter 6 from verse
1.
That
just gave us grace.
Nagamba kakati.
He said now. I was able to do it myself.
Maybe
there you get familiar to God. God, me, I'm serving you. He said you. I called you when? I called you when you served me. You know
when?
And over what reason? And how?
But
I've been serving you, God. How is that
what?
As we are workers together with him, the grace which were thought, we work with him.
Doesn't
even need to help him. Now see, he gave you be an apostle. He gave you be a prophet, musician, pastor. All gifts as you see them. Even gifts in the physical world. That the grace he gave you, it's called the gift. That alone is what serves him, not our hands.
Yeah,
remember this. Now he knew. Now you have to work with him. Say, I'm not served with human hands.
I don't
want people will begin to praise themselves over me. God created hands on you. Even the mouth. All body parts as you see them.
Serve
with your mouth. You praise. Then you cannot until he's given you a gift. If he gives you, say that me, I have a voice. Yet, where the gift is not, you cannot have a voice.
Now,
God, it's hard to praise yourself over him that you serve him. Grace just accepted you much. He's helped you. You serve me. Speak with us in Ephesians 4. Start from verse 7. Speaks of that grace. Given grace, work together with him. Ephesians chapter 4 from verse
7.
Yes, but each among us, the grace spoke us gifts to work with him.
That's
a measure of grace of the gift. The way
it's
not served in human hands. As if it's in need. Now what it did one. Let them walk with me.
Yes.
Yes. They say that's an apostle of mine. That's my prophet. That's my pastor.
Yes,
the pastor of God. God can preach the gospel himself.
Katonda,
God,
yali asobola obutateeka o miti gya miyembe.
Able not to put mango trees.
Jackfruit
trees.
Nena boya bawa akalimu.
Them to give them a job.
He said, bear my fruits without
know where they come from except from me. You know, he made manna fall. Give them grace, be fruits. And they serve with him. Now what he did, he said, Holy Spirit, all these ones, right from the angels, the 24 elders, four living creatures, the cherubim, angels, the stars, sun and the moon, the human beings, animals, insects and birds, the plants, fish, let's give them ability. Give them a portion of you. The Spirit is the one who works. And there's ability. It's the main gift. We could not serve until he gives a portion of his workmanship. Of his workmanship. The gifts given us. They come from him, the major main gift. He's the one who worked everywhere. And the Father told him, how do you see? If this work with us, cannot serve us, that those their hands cannot, what can we do?
The
Bible says, Acts chapter 2,
48,
it say we repent, we give a gift. It is the Holy Spirit.
We
ask other gifts. Why were they given us? Let's read, we see. Acts chapter 2, verse
38.
Yes,
praise Jesus much. He told them that repent.
You'll
be given the gift of the Holy Spirit. Now remember, God, we don't serve him with our hands. God has to give us gifts.
Yet
the main gift is what worked before. The Holy Spirit.
One was
the main gift working. And is the one who is. Say in the Acts chapter 2, 38, now repent, I'll give you a gift, it's the Holy Spirit.
Psalm 104:30,
he sent the Spirit they are created. Holy Spirit, how long is the major gift working?
It's
not served with hands, it's served with gifts. And the first gift which served, it is the Holy Spirit. No, there are those who ask. Now, Holy Spirit, why is he the one there? And the Father would have remained in his work, and they do work for themselves.
Their
ability and all creation as their gift which pleases them. He said, Holy Spirit, manifest. You are our best gift. Praise Jesus much. Have you understood something? God from the beginning, he did not need people to serve him. He created heaven and earth with his word and his Holy Spirit. But as we've asked ourselves, serving God began when? And why? And how does it go about?
We
can murmur in ourselves. Serving God is in vain. But we've had Malachi 3.
Yes, you have
praise been. Jesus much.
And
he told us in the Acts, chapter 17, 23 downwards,
he's
not served with hands as if he's in need.
Yes,
but now, what is he up to, and how is it? We have hands, even legs and eyes and mouth. Then he called us to serve him. Now, how cometh about? And he tells us
in
Psalms 104:30, that he sent the Spirit they are created, even up to now. Spirit can renew everything.
Gospel
convicting sin, righteousness, and judgment. Can meet people in the vision and the dreams.
It
can create a situation.
Those which preach
gospel and will repent by force.
How did this
come about? Evolves us in issues of serving God. As
we've
had in 2 Corinthians chapter 6 and the verse 1, as we are working together with him, we beseech you, don't play in that grace. It means entering to serve God.
We
come to serve him and just seated there. We came,
now
we are alive, workers with him. It is a minister. It is a worker. We have a smaller portion, perhaps we help him.
You
think it can be equal to what? For the hands would have praised that they are yours, they do not serve him.
But
just to give you a gift, we've had in the Ephesians,
in
chapter 4 from verse 7,
there is a
measure of grace of the gift
which's
given us. That one, may I speak with you like this? Now, maybe to serve with God, it's a small portion. Your body cannot serve him, and your spirit. Now,
he
uses it, put his gift within it. Is it not that? And the gift serves him using parts of yours.
On
your mouth, the preaching, singing. To see where we are going.
Now,
you do to help yourself, for that gift helps you. That you reach to the eternal life. If you don't also have it, you may fail to be helped. Now, he's told us we could not serve him.
Holy
Spirit was the one serving alone the main gifts. When they told us in the Acts chapter 2, verse 38 down, he said, repent, you'll be given a gift. It's the Holy Spirit.
This
is the gift which served from the olden days. Because he knows we can't serve him with our hands. He said, no. You know what the Holy Spirit should do? Give these people abilities of mine from you.
Those
of the word from you for you. You came from us. You have our abilities, all of them. And you give them also your abilities.
Those
we call a spirit gives gifts. Now God, no way you can serve him. And you have no gifts. It is impossible.
Its
beginning happened when?
Yes,
praise Jesus much.
You know,
we go to hear always here. In the Hebrews chapter 1. Verse 13 and 14. Angels, spirits sent and they go to minister.
So that
they serve with words. They don't serve God with hands. That them too were given gifts. Let's read there we hear. Hebrews chapter 1 from verse 13.
But
are
they not all ministering spirits? And they are sent
to
go serve those to inherit salvation. Yet remember, as they come to serve us, We hear those of Michael that they fight warfare. Gabriel spread the word of God. There are apostles, prophets, pastors. You think even angels had gifts? They cannot serve God with their hands.
Yes,
praise Jesus much. What I want to tell you is this, that serving God began after I created heaven and earth. After he had prepared all programs, all creations we were to exist, yet our existence going to be failing so much if we don't work together with him. And we were to get spoiled to the extreme. The word to work with God has a way it helped us indeed. All creations, the angels, if they were just sitting redundant, there's no serving God. My goodness. And is not in us. Another, we all wait, God come tell us. God have beaten us so much. But right now, what God does, his gift is given us. First, the ministers stand before us. But don't you see where you're seated there? There are things you're doing there. Some are not worthy, others are worthy. God, if directly stands here, you can hear slaps and no one has touched you. Another is writing. Another is not writing. Others go back playing these notes. And he say, okay. Even you really, you are relieved of me. And I called you, we serve together. And I passed brethren to reach my service. If he reached them to us himself, he checks in your book and they are not notes.
Let's thank that this grace
to serve God, he helped us. He's put in our midst. Help of ministration, because if it directly reached his ministration to us,
it
would have beaten us, for you are very stubborn where you're seated. If God comes on the pulpit and he waits for you, let me tell you, let's thank God much. After I thought he said, but these people, let them serve with me, because if I reach services myself directly to them,
you
may not be able to handle each other. You know, when we were above the heavens, we are not serving God. We are there to sing, praising and to worship him. It's not called serving him. And it's required of us. We have to do that. Nothing that they are evangelists. Now you see, even works of different creations, for them to are there serving God, them to move in the abilities he gave them.
Now,
have them the physical and the natural ones. In our call of serving God, moves in the spirit in the flesh.
Then
there is a calling you have in the flesh, ability or the natural gift you have. When he speaks with us in the Romans chapter
8,
start from verse 28. Let's come from 27 downwards. Romans chapter 8 from verse
27. Mm. era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era bayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bikolera wamu olw'obulungi
kaakati labako
now you see
eri abo abaagala Katonda n'abayitibwa
those who love God and those who called
ebintu byonna Katonda yabiwa services
all things God gave them services
abiwa obuweereza
he gave them a ministration
buli kimu gye kiri n'akiyita
where the eye called it
Yes, we have
praise Jesus much.
He
put neat his abilities. And he gave it of his gift. His major gift is the Holy Spirit. As we first heard. And he gives upon those his gifts. All us creation in heaven and earth.
We
reach services to ourselves that will have reached on us direct. If God he was the one making his mangles. Or he makes his bananas.
And
find you mix them to make alcohol.
Yes,
praise Jesus, man.
So at Romans 8. Verse
28.
And the ebintu byonna yasalawo bikole wamu.
All things started to work together.
Olw'okugasa eri abo abayitibwa.
For the good of those called.
Kananga kati.
And listen now.
Kati ekirabo kyange kikulu.
Now my major gift.
Oyo mutukuvu yaba abakulembera.
Holy Spirit want to lead you.
Abawe ebirabo byaffe.
Give you our gifts.
Era tugenda nti ate.
If got to hear that.
N'agaba ebirabo.
And gave gifts.
Kubanga yatandisa nti watusaba muweereza na mikono.
We can't say we cannot serve him with our hands. Now, my brethren, I want to speak with you like this. That God didn't need us to serve him.
It's
no single service among what we give him. There is nothing. Even when it seemed to have said as we serve him, we do that ministration between our own selves. All creations in heaven and earth, we help each other.
That
doesn't come directly in us, lest we fail up and fall up with him. Now, all creations give them gifts. As you see, like the mango, it has that gift. Of reaching out to you, those fruits as you see them. As you see how all things work. Now the others, the creations, the plants, the animals, the fish, the birds, the insects, the stars, all the angels. And they remained in the service. And they are serving us. And they know. They became workers with God. God all along is not in need.
And
we have to be able desiring him ourselves.
Some of us think
God desires you, apostle. Now look at a prophet. Me, God desires me. Who lies to you? Holy Spirit told us in the Psalms too.
Let me tell you,
when you serve God, do like this. Let's read there we hear.
Psalms
2 from verses 10. Psalms chapter 2 from verse 10.
Muige, mwabasala omusango gwensi. Kumi na lumu. Mwereze mukama n'okutya. Era musanyuke n'okukankana.
Owulire kyagambye.
Have you heard what he said?
Are mubeere n'amagezi.
Now have you wisdom?
Oli kabaka.
Whether you're a king.
Oli jasika. You are
called to serve.
Kugamba Katonda.
Now God. Able to reign over his world.
Tasobola.
Can he not do that? We come to reality. Museveni rules over this nation to what extent? Now see,
Museveni
can say lead this nation,
Obama, kale tugamba ani aliko ono.
Oh, he's on. Trump.
Trump. Afuga America.
He reigns through leads America.
Bakulembeze bonna mbawanga
baluza bafuga. All the nations they think they are leading. Let me show you. If God takes away oxygen,
Museveni
will lead who? You see that minister? His Excellency Yoweri Museveni. He doesn't know his limit even. If God breaks one day, if all his rivers, he shuts them out. Now, Your Excellency, sir, you get to lead who again? Those that have left, they no more have water. And the other, God takes away food. His Excellency, we can do for him. The leader who is in the curse. Now, I tell you what we are on to do this world. Observing God. We are just helped. God is behind them all.
You
stop feeling acting stubborn. After I study, I say, what I've done, I have preached to you. But who gave me what I preach? Help me even to speak. My workmanship is very minimal. He can do for himself
more.
He knows where you pass with him, how he handled you to stop that stubbornness.
He
said, if you are to serve him.
But
when we understand, serving God began with. And why? And how?
We
can serve with fear and say, man is not no much in need. Praise Jesus. Because you are a musician, say God. You know, if I'm not present, the choir does not bring out the administration well. God says you are even lacking some understanding.
First,
repeat that scripture. When they all speak, realize he doesn't want to be served.
He is
able to handle himself. He can't serve him with hands.
When
he gave you this grace, you have to serve him with trembling.
Zaburi esura ya kubiri.
Psalms chapter 2, verse 11.
Mwereze mukama nokutia. Edamu sanike nokukankana.
And mwereze mukama.
Serve the Lord
nokutia.
With fear.
Edamu libobo sanyuka.
And if you rejoice. You know, he doesn't stop joy. You may preach this world.
No, to get Islam or to the world of people's service.
Every service of people.
No, San Mukano,
and you rejoice, you tell them. You don't know where I brought you from. Go say what? You brought them where? Now it is like this.
Now,
God, if you understand in your head,
no,
you know, it doesn't need you per se. And you know it's grace. It just helps you. You serve with fear.
What
God expects to serve him?
Sunday
with us on Sunday, you had.
Naked,
we didn't clothe him. Matthew 25, 31 downwards.
Sometimes
you do not realize this. Most people say they are ministers. After giving grace, serve with him. We're going to serve, ask, how do we serve him? I wonder. I don't know whether you two wonder now. How many have ever served God in reality?
okimanyi katonda tugaye tumugamba nti twawangalo obusenyu.
Tell God we gave out bags of cement.
Mulimu n'abagamba twabulira
enjiri mu linnya lye. Preach the gospel in your name.
Netugobeye
mbisi. It's because demons.
Nga muli katonda yo kubuzo wa.
I want to ask you friend.
Aha wabulira wali olusinzira mu kirabo
kyange. If you best in whose game?
And the other, when you
message my people, did you preach what I told you? Or you spoke what you wanted? The other, when you cast them out, you cast them by who? Why did you not chase them before I called you? Let me tell you, my brother, the word serving God, the Holy Spirit told it to us, and the best in Joshua. Joshua chapter
24.
God said you cannot serve this God. God, you cannot serve him. Let's read there, we see. You know, we've been having wise king.
The
generation has handled us. We seem to get to aligned. Joshua chapter
24, verse 15. Abantu ne baddamu ne bagamba kikafuwe ffe okuleka Mukama okuweereza nga bakatonda abalala. 17 Kubanga Mukama Katonda waffe ye yatulinyisa ffe ne bajjajjaffe okutuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu era ye yakola obubonero buno obunene mu maaso gaffe n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu ne mawanga gonna.
Why they were serving him. Those are my works. He answered, telling them, let me tell you. Listen down there. Joshua chapter
24,
verse
19.
Yes,
praise Jesus much. Joshua tells them, now I tell you,
God has
given your reasons that he brought you from Egypt, that he beat your enemies. Some of you are out there, where God is brought you from, you can no more forsake and leave me.
you
keep joking with God.
You
bring us to serving
him. But
you bring how many reasons? Except you've understood what's called to serving God.
But
that he brought you from
me,
that he helped you, brought you to here,
that
doesn't prove you will serve him.
He
said you cannot serve God,
who
is the God who is holy.
Ate bwa amaloba kolo
bulungi. After they're good to you.
Na mumuweleze bitali bitufu.
If that's not right.
Akomaona
abakuba. Comes back to beat you.
Ye katonde yabaje Misri.
God brought you from Egypt.
Bwe yabatusekana ne bakole bita sana.
Can I did things from
right. Chivoko.
He beat them from there.
Ate na abafutula munsi
yabaitwala nga. The land he took them.
Muve munu.
Na bawangangusa. Took them to captivity.
Namba mora biko kumpereza
mpita mbere. Something me you think it's fault.
Yes, you ever
praise Jesus much.
Nice,
this brethren, this we've spoken of it, understand it's there. There's a heading we call the call. The gifts of all creations in heaven and earth. And how are they fulfilled?
In
serving of God. That heading too is there.
tetunategeera okuweereza katonda kubanga ffe tuligwanga eriyitiddwa okuweereza katonda n'okulemberamu amawanga
gonna
naye olowooza tuyinza galagaki
Thessalonica
ekyokubiri essula eno esooka noonyolwe
11
ayogera nti tukyabasabira
mugwanire okuyitibwakwammwe
oyinza okuba oli mutumaaoliusumbaolinabbiprofet naye n'okugwanira obugwaniza okuyitibwa okwo lubadde lukyali lugendo lwennyini nnyini lwetulwanagana nalwo n'okutuuka leero nga tukyalwana tulabe obanga tugwanira okuyitibwa okwo kubanga tetukugwanidde oli sebo teyeetaaga wadde akuyisa asigala agamba naye gwe okimanyi tonnagwanira
kuyitibwa
kubanga tonnakumba bukakafu ndowooza abatasonika eyo ebadde ogisoma gisomeeko tulabe
basesalonika ekyokubiri essula esooko lye lwa
11
kyetuba tubasabira ennaku zonna katonda waffe abasanyiza okuyitibwa kwammwe
tubasabira omwoyo omutukuvu yatukulembeddemu nti abasanyize nti wadde kale mwayitibwa okuweerezaako naye ayambe kale mubeere nga mukkirizibwa kale muweerezeeko ne katonda kubanga yatukwatibwa bukwatibwa kisa era agamba eri mu peter n'agamba nti kaakati ezitutemiseewo n'agamba ebyandikwa byonna twabireeta okupafekiti ng'ogwanire buli mulimu omuki oyitibwa naye ate bw'oyitibwa ne bakuwa ekirabo ate n'otendekebwa n'otegekebwa okuweereza katonda kifulaba niwankubadde oli muyimbi okyalina oyita mu bitendera bingi bannange yesu yebazibwa tusomereko katonda omutemiseewo nga tumaliriza twagala okugera mu saavisi yaffe eri maini kuba tweyongere ku kino yesu yebazibwa olaba kaakati ye katonda bannaye kuva dda tetwetaaga kumuweereza kyali kisa sibweba omusumba petero kino kisa era oba ogamba katonda ajja kunneeguya nina okumuweereza maama nyabo yesu yebazibwe nyo katwogere ku kino naye sigala kukwata muzinda twatandise bwe tuti asoma gwe sigalayo yesu yebazibwe nyo kuba olweri twatandise dda so mu byonna ab'oluganda oyitiddwa kuva ddi omanyi byatandika bitya mukuyitibwa okuweereza katonda ensonga ogimanyi era omanyi otya oba owulira mukama yatuyita kumuweeremunaye n'okusabira tukyasabira busabiziteyakuyitiramu obuyitizo kyegwanirebakati era obadde oyitibwa mutume nabbe musumba omanyi mubeeraawo munyumirwa ebirabo mbalaba yesu yebazibwa era olumu munkayanyanga naye
bannakakati
ono wamuyita naye tanawadde n'ogwalira
okwiranga
wamaani singa omu omugamba nti gwe
nkugobyetotugwande
nakumbereza kuddamu
atyakankube
olaba
tetunnagwanira
tulina kukola bukozi ripooti
ezitugwanirekatonda
atuka
atwesiga
bangi abamuliddemu olukwe
neyeesigako
kakatini era bayibuli erina weyogerera nakwesigako
katini
katonda asebe otasooka twesigirakubanga katonda atunulamu ngaalina strategi ezikuyamba okumuweereza naye ate gwe nga togenda sobola zigondera ngakuyise era ngaalaba yandikutuusiza
okusinzira
ku lugendo lune
byogobeera nebyosalawo
kigenda kukubeera kizibu
nnyo
okugwanira okuyitibwa
Basisaanika ekyokubiri essuula ez'okulungi lwa kumi na lumu.
Second Thessalonians chapter 1 verse 11.
Kyetuba tubasabye ennaku zonna Katonda waffe abasanyize okuyitibwa kwammwe era atuukirize n'amaanyi buli kye mwagala eky'obulungi
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Nti tusaba Katonda agwanyize buli muntu okuyitibwa kwa
mwete. God make everyone worthy of the call is called them.
Ngawe twagamba ko nti Uganda twayitibwa.
As we told you, Uganda we have been called.
Naye era tetunnagwanira.
Not yet gotten worthy.
Okuyitibwa we kuli kuliko.
There is upon us.
Naye okuteekawo okugwa ddala nga kitugwanidde.
Put it that we get to be worthy.
Naffe buli kino omukufu.
To each one of us.
Muyite.
He is called.
Obuyite obanga oli mirimu gy'okunsi banga tuyitibwa emirundi
ebiri
tuyitibwa n'ekirabo eky'omunsi oyinza okuba olinginiya akawuntanti n'ebirabo ebirala oba musawo kaagala ate neeno mu mwoyo ngaali yeera obuyite naye ate bonna tukyasabira
busabire
ogwanire okuyitibwa okwo kubanga bwe tumala okugwanira tulaba ebirungi ebyo ebyategekebwa katonda
ebya
buli mulimu ogw'okukkiriza nti emirimu gya katonda gyonna
gyatuyitamu
giba gyakukkiriza ate okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo
kyetegeeza
olina okuba omuwulize nnyo okuva gy'ali kati tugenda kukola
wano
kubanga ye ayinza okugenda okukola ate kubwe n'osigala ate nga yagala emukola
mwenna
ayinza okuba emugenda wali
ku nnimiro
ye
in his garden
agamba leero tusalire
olusuku n'odda
mu kabala
and you begin to weed out weeds
n'olyoka onabira akavuyo
ne
katonda nga mukola naye
god as we work with him
byonna byatuyisizzaamu
all is passed through
okuva mumwezi gwokuna
suubira
kuba yatutandikako awo tulaga kibayita okumuweereza oba okuweereza naye twalaba ennaku amu ne tuddiira
tugaa
sajja ono kiki
kyaliko
oyagala tumusiwaze
bambe
gweolaba abasajja bamusaaziza ne balya
ebisiyaga
olaba enjiri gye babuulira
kati
olaba ebitiibwa bye bamututteko bwe yalina oweereza nabo
bo
baafuuka kati oba yeeyo
abaweereza
oba olaba obuzibu obulyawo abasajja kati ba
inspector general prophet
kati oba omwoyo omutukuvu nannyini kirabo ekikulu
tumuyitaani
kati gwe okyali wansi nnyo ayagala okukuyimusa oba ono gwe
mampeereza
oba mwenna
maybe all of you
naye nga banengenda bakola
ntya
okubanga tuweereza
that we serve together
siba okuweereza ne katonda
serving with God
olwaleero oyita wali ne Museveni
today you pass just with Museveni
n'olabira ddala nga ate gwe kyolikola
and you see what you own
oli wakabi
naye okuweereza ne katonda but to serve with God
twakwamu naye tetwasooka kutegeera ekigambo ekyo
kyekinaye
agamba wano
mutemiseewo
ekyokubiri
second Timothy
essuula eyokusatu
chapter 3
katuvira ddala kunya olw'ekumi n'ebbiri
let's come from verse 12
bwe tumala okuba nga mukama ddala atuyise
after God has called us
tuweereze naye
we serve with him
n'atubuulira nti bannange
and he tells us friends
temusobola kumpeereza na mikono
cannot serve me with your hands
naye ate nsobola okuba bwe birabo ne muweereza
nange I can give you gifts to serve with me
wabula wadde ate abeera akuwadde ekirabo
he has given you a gift
ate waliwo olugendo lw'okukutendeka
there is a journey of training you
okutegeka
to prepare you
olaba ekirabo ky'omuyembe
you see a gift a fruit of a mango
ekirabo
the gift of a mango
olwoza kiteekebwa mwaka kyokuleeta
ebibalawaliwa
bbanga muyembe gutwala bbanga
kyokusaako
ng'olise gino emijingiire kale kitooke
ekyaddalakubanga
kitegekebwa
era ebiro by'okutegekebwa kibigoberereza
bali balina sabiiti naye sebo
bagumiikirizanebategekebwa
ne batuuka ne bajja
ebibalaa
naye gwe baaga kuyita
bagaoyagala kutegeerekekanaye
omuyembe sebo otegeereka nga
muyembe
wiyita mu mitendere awo sebo nga
kutegekebwa
ate nno katonda ayinza okukuyita
gyanotuweerezaotuukayo
n'omugamba
katonda okola kyekyoekyo tebakikola ekyandiizo
oba tomumanyi yesu
yebazibaoba nolinakyomumanyiko
aba alina kyakola n'omubuuza okola
kinabuuza
kale gwe wajja otya oweereza
nange
nga byekola tobitegeera oŋŋamba nti nkola
kikyamu
katusome tulabe
kimusewo ekyokubiri
essula yakusatu
olwolwekumi
naye era bonna abaagala mu kristo naye era bonna abaagala mu kristo yesu okwata n'empisa ez'okutya katonda banaayiganyizibwanga olunyolwekumi nesatu naye abantu ababi n'abetulinkirira balemera okuyitirira mu bubi nga balimbeera nga balimbibwa olunyolwekumi n'ennya naye gwebeerangamu ebyo bye wayiga n'okutegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali olunyolwekumi n'ettaano naye gwebeeranga era olunyolwekumi n'ettaano era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mulokovu olw'okukkiriza okuli mu kristo yesu
yesu yebazibwe
nti
naye gwe
ayitiddwa
agenda okuweereza baabalimba aboogeddeko bagenda kubanga beerimba era nga nabo balimbibwa naye gwe okuva mu buto bw'oyingira okujja eri
katonda
tetwogera ku buto bw'emyaka
ebirikubanga
katonda bw'akuyita akuyita oli
muto
mu kutegeera yesu yebazibwe naye bw'akuyita okuva mu buto akusuubira nti olugendo olw'okukula lulina kulya byawandiikibwa beera mu byawandiikibwa bikugeziwaza otuuke mu magezi agali mu kigambo agogerwako mu yeremiya 8 olunyolwa omunana mpaka olwekumi tebabaganya ekigambo
kyamagezi
kyagali mu
bo
kati ye katonda akusuubira nti singa aba akuyise kale okumuweereza akuwadde ekirabo akusuubira nti okyali muto ayagala akukulize mu mbeera ey'ebyokulya kuba alina wayogerera walibeerawo ennyonta wabeerawo n'enjala n'enjala eyo si yakulya mmere si yakunywa amazzi
naye
yakuwulira kigambo
kya katonda
yesu yebazibwe
kati
ako olugendo luli bweruti oyitiddwa
kyoka
oyogereko ne
mazima
bamuyise
yes they have been called
olowooza ogenda weereza
otya
omaze okwogerako weetegese otya kubanga kati eyakuyise gw'ogenda
oweereza
naye mugezi
yekka
taweerezebwa na mikono ngeyeetaaga bw'akuwadde ekirabo agambe okyali
muto
n'akulagirira nti okukulako
olina
kuba mu
byawandiikibwa
ate si byanikwa kubibeeramu ng'obikulabikuzimpapula mpaka ng'ofuuse asobola buli mulimu wa mulungi si kuvulungutanira nga mwamuweereza naye
n'omuswazan'agamba
naye
muweereza wa katonda
baweereza bonna naye
atuswaza
kiki ekyo kyakoze nibwe totya kosowaza katonda.
Don't you fear to shame God?
Kanda.
Let me see.
Totya kosowaza katonda.
Don't you fear to shame God?
Nokole ebintu nga mboli muweereza wa Katonda naye nga tebiri ku standard ya Katonda bannanga oyinza oswala n'oswaza Katonda katuwulire
wamanya ngebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu olunyolwekuminomukaaga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda
kakati
now
bwe nga agenda okutegekebwa
osose
n'otegeera
okuweereza
Katonda kwatandika era
lwaki
naye tutya kati nga tunatuuka tutya tuweereza tuwulira
ntulinatutugwanira
okuyitibwa okwo
tukyabasabira
kati okusaba kuno tetubeera bubeezi nga tuli eri mukama
abatumebanatubasabira
munnange tusaba bwetubalaga ayagala kino kino takyagala bwetutyo bwe tusaba kuba ne bwe nkusabira nga ndi eyo mu kasenge mbogwa nina okuyitibwa nga sikutegese na byawandiikibwa ekyo
kikafuuwe
nyinza okuba bannangemukama ositula abatume wano batwale naye basimba amakanisa nebyenjogera naye mumaaso gaga nga sibitegeere basimba amakanisa
agafaanagana
era asinga baagala lwaki wantu wali
beegayirisa
sikujerega naye bannange emyaka okuva mwaka gwa
2005
katonda ampise
aŋŋamba
oli mutumi
oli nabbi musomesa
naye ng'ate siina
kyemmanyi
anyogaa kati abasomesa bo babeera
bati
bakwana kyoka
bakola batiolunawo
nga lugendo
lulyawo
ne tulutambula
2005
tuli mu lugendo lwa byawandiikibwa lugendo lwa ggulu olwatambulira mu
bayibuli
kusoma kino kiri kino kino
2011
olugendo
lugwako
aŋŋamba tolina
experience
weetaaga ya myaka
naye
ng'ate buli kimu mpulira nkimanyi
mpulira
nkimanyi
naye
experience keki
katondanti
ye standard
yange
wakanona ate bwotambuuza experience
oyinza
olowooza experience yakubuulirako mu
bantu
sitandard eya katonda
standard of God is the experience to him
kakati
oga
kasitambuliddemu emyaka esatu
nfunye
experience kumbe sitandard gyayagala ebintu
bitambuliregwate
sigyolina ajja kugamba kimu yimusa omutindo
nga naye tokimanyi kibeera kitya
olyoka ogwa ku buzibu
gwe
olowooza lwaki abantu bavudde tebasobola kuweereza katonda wadde emyaka
ebiri
naabanga katonda bukiseera
wakukutetenkanya
bananga oba otawaanya yesu
yeebazibwe
okuva buto wamanya ebyawandiikibwa bikugeziwaza otuuka ku
bulokozi
obuli mu kristo kubanga ebyandikwa byonna birina okulungamya kwa katonda kakati olina otuuka
ekiseera
nga buli kyandikibwa
osobola
okifunamu okulungamya kwa
katonda
ngagwe buli lwobikula bwoti buli kyosoma oteekeddwa okubaako kyoyiga kyoggyamu
kyotolina
kyandikwa kyosoma busomi nogana nakisomye busomi kija kitya nga wakisomye busomire kinokiyitako
bwisi
nga tekirina kikulugamiza kiteekeddwa okuba nga kirina
kikulugamiza
aha ekyokulala
Second Timothy chapter 3 verse 16
buli kyawandikibwa kirina okulugamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza
kakati olina okuba ngaotuusa ekiseera
nga
buli kyandikwa kyosoma bwenga omuweereza kirina
ekikulugamya
ekyokulala kisobola ofuuka omutwe gw'enjiri buli kyosoma gwolooza emitwe gibula emitwe gisaa
kumbuli
wensoma wabeerawo mutwe
gw'enjiri
olusomao bwene mba ndabawo ebyanikwa ebirala bigenda kujja buli kyanikwa kiriko kino oba olina okifunako okulungamya olina okijjamu omutwe
gw'enjiri
aha bw'omala okujja mutwe gw'enjiri wakalaba bibiri kirina okuba nga kikulugamya kirina okuba nga osobola okijjamu mutwe
gw'enjiri
ate nga toginyodde togenda nyoola tonyoola totoolamu toyongeramuwabula nga olugjamu omutwawo ogenda kunoonya ebyalikwa bigenda kujja enjiri
nenzigwako
nga buli wensoma ndabawo
enjiri
era newunya
n'okwewuunya
abaweereza
ministers
abagenda mu busengo nnoonya enjiri
into rooms to seek what to preach about
newunya
I wonder
tuba twagala tukyuse olunaku mbulire emitwe kumi nga mbulirako ebyano bakale bitaano nayo kisoboka obuwulira buli wamu wenda banze nabawo
waliwo
bwensoma ekigambo grace
ekyo
nakyo
njiri
masi
kusaasira
okyategekebwa ekigambo okuweereza
katondatupapa
nnyo
odduka
ate olubabikawe wabagezaako
tuyimirizatufuna
olutalo
naye ate
olumu bati tumulaba
ate
nga jjukira gwe tuweereza naye
Second Timothy chapter 3 verse 16
kakati uli kyawandikibwa
every scripture
olina kizuulamu okunenya
have a rebuke within it
manyi waliwo abasoma ebyandikibwa nga obala byogeramu birungi
byerere they speak only good things to them
atuuka awanenya
they reach a rebuking verse
aya
they don't see there
ekyo kyabamisiri
that's for the Egyptians unbelievers
ate mulokole igwe wali watuuka ekiseera nga
oyonoonekedde
kati ba bali mu nsi
now those in the world
mu busamize
n'ensi yaabwe in their world
n'amadiini
and religions
era bo bakusalako
banaddiini
abo obeereyo ng'otudde oli mmemba wa
bukatoliki
mmemba wa
protestant
mmemba wa
buseminisidemmemba
w'abayakuwa kati bali abeegamba nti baweereza
katonda
nabo babeerawo nga balina bye baliko
byabwe
kaale ekibeera eyo
what is there
era katonda yatunula mu nsi
n'agabanebanna
kati laba oli alina kwamuweereza era
byali
ekyokumpeereza talina kyakimanyirako tamanyi kyajja kitya
okubeerao
tamanyi lwaki alina okumpeereza era atya era kibeerawo
kitya
omanyi tugola okukala mukama
yatuse
ngenda mumuweereza ogenda mumuweereza kyayi cheka tukubakunga to
maybe we polish his shoes
Yesu yebazi
praise Jesus
ate byani ko nobitunulira ngabikunenya
scriptures as they rebuke you
obanga binenya
oh they are rebuking
Adebo datu wala kunenyo
don't take that rebuke
nebo batu inache wako
though you've done nothing
nji tegeze oja kuchikola
means you will do it
okunenyo obo inache wako je batu inache wako je kuba kunenya
it's rebuking you
Era to bang.
They say don't steal.
E mani no chuulira sibang. Singa ngamba zo siri mu. Ejo cha ni kwa cha babbi.
Scripture is for the thieves.
Chigambye to bang.
They don't steal. Tega
chogera nange na nabbie. Zatana wakubba. No ye yabbi.
The one who stole.
Fina chitugamba.
It tells all of us. That you not steal.
Aboga anzo siri mu.
It's a murder.
Ejo cha ni kwa cha babbi.
Scripture is for the thieves.
Nawe kiba chikugamba tokezanga ko kumba era chikugamba ni yabye kakati ola wabye na ina kugamba tokolanga
but I told you do not steal
bakwa bambi twa manyiro tambula mbula mbula
fwe because you used to use moving our life
ngo tambula to roza
you're moving you don't think man
yagana kumanya nyo ebintu byandi kubwebyo
watch those scriptures
yebiri
they are there
abamu bijukira munatiro okujja wano
when you are about to come here on service
No, 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 so
and the entire
thing
can spend. Don't even know the scripture you've moved by.
You be a
servant of God.
You think
you will be, but you think how will it be?
I'm not telling you,
but still.
You know,
we can you that you get strengthened.
Bwe nkufuro wa manyi ngatoli
stronger than your
notes
you will never be strong
nino kusoka ne kumara mu amanyi nola anga togali noga nonyi
have it now seek for strength
wanyi ule de mabega
Praise the Lord. I'm Apostle Bob. My question I'm asking, right here, Pastor our Master went to heaven. Many misfortunes have happened on the world in all those generations. How cometh it up to now? All serving of God has not been in order. Yet the Holy Spirit has been there, even the Lord Himself, and they watched what was moving on. Those we think have been ministers, analyze them, you see them. You doubt them. One day God called me. He told me you're an apostle. You repeated the second time.
Yet,
what I knew was little. What I tried to ask, there is no one who had the answer for that.
To
teach you, if asked of the tithe, you see they say it's for Levites. Yet you see must someone knowing. Now my question is like that. You know the problem is speaking. Now God, when He calls you, makes you sit down in the council of His words. You have to reach of it ahead.
Yet,
all what disqualifies us from serving Him, because you have rejected knowledge, I've chased you. You are not my ministers.
For
when He calls you, first you enter in knowledge.
If you read Hosea,
read, as we answer that question of the prophet,
He called you over what? Yeah, center and
church. Don't you know the church?
Now,
this is right much on the world.
Karizo me mkosea ukuba kunyori soka
rwenyu. Kosea kusuye kuna
unyori soka.
Hosea 4 from verses 1.
Mwendele chidambo cha mukama mwe abana wa Israeli. Kubanga mukama alina empakana nabo abali mu nsi.
Empakazo
Controversies and contentions.
kakati waliwo omusajja awo kwabo abasajja
abakulubolaba
bali
mukuweerezaero
gwoyinza okugajja ngaotulewa emitwe minene bwegamba nimulyango gundi
gikyajjamu
omanyi nawe era tobakusiŋgana okumanya kukusingakosinga tokyaliwa naye katonda akusibye omuguwa
gwokumanya
kale ate okwata oliowoluganda gwayogerako nti kijja kite nitubeera nga tuwadde mu disorde ebbanga
lyoempaka
zino tetwagala akuyita nodduka misinde nomugala
tusinkane
kalona ayisa abantu bangi wansi
wenyumanaye
oda yo yokka yo ebadde teriwo olwansonga emu tebagala kumanya amanya enyiriri
ssatubwayogera
olowooza amanyi bayibuli yonnanaye ng'alimba ayogera onyirimu n'atandika ogamba nga bwe yagamba mu isaaya nga bwe yagamba mu yokaana naye nga tayogera yokaana ki peter ki isaaya
ki
kati gweolwogera bwati olowooza ng'ayogera bayibuli kumbe ayogera nga bwe yogera mu isaaya waliwo omusajja omba amuteekako ng'asaba mu peter nga yosuwa kyayokaana tebakuwa recording eyo
tujja
biwulira nga tutandise okusoma omutwe guno jasi leero tuguleese oguwulireko ndi gyeguli yatandika osaba esaala mupita nga bwe kyagambibwa mu isaaya mu yokaana
john
nayogerao naye ngaengeite
ziriomusiŋgano
oyinza okulowooza omusajja yosabye mu bayibuli kwegamba obuzibu bwebwe omuganda
wange
mutume bob ekintu kiri kimu abantu katonda bazayisa wansi wenjuba tebagala kumanya naawe olwaliro naawe okimanyi bulungi
nyo
bwolwanagana n'obutawulo olw'okutuula
okumanya
era okimanyi bwondaba bwenganzi bwontunulako bwotulina bwondaba era oganayo omusajja ono oba atubalira
ki
yakatutuuza ano tusoma buli byakumanya
abiri
bwatutakuuza
kiwange
abamanyi ebingi bajja bavunaana bingi omusajja atuveeko mana
atuvunaana
empaka bwe zaava katonda aleka ensinga efaanagana bwe n'abagiweerezaamu nga balinga abamuweereza naye nga bali bwe batyo
batyompaka
kubanga n'engeri gyondabamu
kimanynange
ngumye bugumi ngeandira
obikugamba
kaba tumalire mukose
yatuliehoseya
newakubadde okumanya katonda mu nsi olunyi olwokubiri tewali kintu wabula okulayira n'okumenya endagaano n'okutta n'okuva n'okwenda bawaguza n'omusaayi gukoma ku musaayi olunyi olwokusatu ensi kyerivaewuubaala na buli muntu agituulamu aliyongobera wamu n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga weewaawo n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja biriggibwawo olunyi olwokuna era naye waleme okubaawo omuntu awakana so waleme okubaawo anenya kubanga abantu bo balinga abo abawakanya kabona
kakati katonda ajja ng'ali mu muntu
naye tukayana naye tali magulwana
n'omugambo
wawebwensoma
mu Bible
bakolisa ekyokubiri
kusooka
pakulusookagenda mugulu
eryokusatu teririyo
ati ereguro eryokusatu eba dimension
we
bamugambyeko nti waliwo emunye kutomanga omanyi okuba eddalu katonda batumira omuntu ne mumukolako effujjo nagamba kati mulowooza oyo kabona gwe muwakana
nayeyenze
ne tukola eddalu era kati olwaleero okubayita bannayuganda bajje batuula wano ng'abayite basome kimanyina katonda yakusibye ku lujegere okubanga weoli wano omanye empaka ne babakana ne katonda naye nga batumidde kabona gwe bakayana
naye
era kabona oyo akayana n'abantu mbuli kifo wano
ebyo
tebiriyo naye nga asoma bulungi nnyo n'abalaga buli kimu
ebaga
ffe twamanyira obulimba omanyi lumubagamba nabbi yeremiya tubiwulidde byogedde mu linnya lya mukama tetugenda kubikola kati ekyo owooluganda kyabuuza nti lwaki naye ebbanga lino lyonna tetulina oda wadde mu nsi eweereza
katonda
oyita omukulembeze tugambe kale ennaku zino mpulira abakulira ababona
abeeron'omuga
naye nkuweereza katonda kubeera kutya era katonda abayita atya nagamba tuwulira
eddoboozi
nga nasaba kunyonyola babayita batya era okuyitibwa okubeera kutya kuba kwakuweereza katonda tupya era okakasa otya nga katonda akuyise bw'aba takuyise okakasa otya nga talina kyabimanyi naye nga we tuli tulinga abaweereza ebintu bya katonda ku nsi biringa bitali
siriyasi
biringa byakusaagasaaga
Hosea chapter 4, verse 5.
Era oliyesitala emisana, era ne nabbi aliyesitalawo naawe ekiro, era nizikiriza nnyoko. Olunyi olw'okumukaaga, abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga oganye okumanya, nange ndi kugaana gwe, olinenga okubeera kabona gye ndi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo.
kakati bw'ogaana okumanya ng'akugambwako
katonda eri byamuweereza
yakizuula era akimanyi bulungi awatali kumanya
teryayinza muweereza
omusana ogw'okumanya
guli
mu kigambo
ki
kati munange ekibuuzo
ky'obuuza
lwaki tubadde bwetu ebbanga lyonange ekkanisa mu nsi kivudde ku kugaana kumanya mpaka zokka eziri wali kati twalaba nga tuli wanu twogera
ebyokumanya
wali waawulira obusungu ayita wali
mwamulokole
era nga musumba n'agamba alaba
naabo
full knowledge of God okumanya katonda kisoboka n'ayomba
tekisoboka
eyo karoti ng'alabira ddala kwe tugamba funula
egy'obugoodi
tukoze ekyekive mu nsi teri kumanya katonda tekisoboka kumanya katonda katonda yalagira okumanya kujjula ensi okumanya okukwe kati ggwe ate oli eyo waka kubanga tomanyi
byawandiikibwa
oli eyo tekisoboka
sobola
kujjula kumanya naawe kati gwe ki ekyakulisa mu nsi muno oli awo owereza wajja kwongera busiru ku nsi oba kumanya kati ki ekyakutandisa
ekanisaoba
obuweereza bw'oba tewaleeta kwongerako kumanya ku bantu ng'ogaa tebasaba mumanya katonda kati okola
kyabwe
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So mtumise watu gambi.
Now Timothy has told us.
Natuze oluvanyuma lwekibuzo.
Going back after that question.
Ebyantu kwa bino bituyamba ko katonda oluvanyuma lw'okuba nti atuyise.
Help after God has called us.
Tutegedde.
We've understood.
Okuweereza Katonda.
Serving God.
Kwatandika oluvanyuma lw'okutonda eggulu.
Run after creating heaven and earth.
Netwaite tusobola kumuweereza na mikono
gyaffe. We could not serve him with our hands.
Nasira watu yite nga atuwe bilabo.
Started to call us giving us gifts.
Utonde bona mugune
ku nsi. Creation in heaven and earth.
Na ate watu wadaga mante bise bisante tugwanira kuyite boko.
Even many times you didn't get worthy of that call.
Wabula watu mukusabirwa na kutegekebwa.
But we prayed for and trained.
Yana atugando training ya faith.
Said that our training.
Etwalo rugendo lwo kubanti byandi kutuka no bilabo ngeriza abyo.
See scriptures in their way.
Okusoka bilabo kwa bino okubanga bikutendeso okulungamya kwa Katonda.
Scriptures have been trained with the guidance of God.
Wobisomamo lino okulungamya
okwo. With them you get the guidance. The second,
we should moreover add things. Addings
of the gospel, many of them.
Then
the third,
nebatugama anti mulimu.
And they say there is evolving.
Okunenya.
To rebuke.
No kubanga okuwuliriza era ngo okumanya.
Era
ngo okutwala.
And you take it.
Then batugambye ekyokuna ekiberamu.
The fourth, which is evolved. Second Timothy chapter 3 verse 16.
Mulimu okutereza.
There is a correction.
Ngatonda bakutereza banno.
Before you correct your brethren.
Darada wotekikibwa Katonda.
If you have been trained by God.
Ebyanu kwa bino kuwanga nayo bikutereza.
Scriptures must have corrected you first.
Nabikutereza ndiyo kamutereza
abalala. And they correct others.
Mhm.
Second Timothy
3
verse
16.
Even for instruction in all righteousness.
Now you prepared
scriptures in steps.
And
I wonder. How have you been surviving even?
Church
seems to have taken long being in existence. It is true. But it seems to have been a shadow church.
And wonder
in scriptures how they speak them.
You are
there.
Don't
gain understanding Paul
say. How do
you even move on?
Apostle innocent.
How were you surviving and moving on? Give me a microphone, tell us. And you come for fellowship 4 years? 5?
There's
no increasing in anything.
You strive
yourself.
And
you get a scripture.
Where it
tells you what you don't know.
And
you just treat how you want. Praise the Lord. I'm apostle innocent. It's been the grace of the Holy Spirit. God knew you as he said in Ephesians 2:10. He has the way he handles you to survive. Bible, we've been reading it. No, not the verses. But the something was lacking. And God teaches you, another comes, pours in, poison another. We move like that. God tried to cause us to survive. As made generations past survive.
Never naga.
And every day when you come here, you gain light for light.
See,
our life was like that, Lord. But thank you for the mercy on us.
Your
life of trying to survive yourself,
and
one come to preach, come with a verse, one verse. And they start on the pulpit. And they say, let's go in the spirit. Now. Yet he's meditating. What is he going to tell you?
And
himself is troubled.
He went to the
Bible, look for gospel, he didn't get a single. When he gets a verse,
nga kagwa munnaku eyamukwatako
okolumu
atuuka agamba
endala
asoro bambayara waliwo abaaliko munnaku onyirugamba awonana kuwala tugenda soma
kunnaku
naye bannange
Praise the Lord, brethren. The preacher has spoken of that there was also in sorrow before. Remembered by in synagogues where we were. Thursday we fellowshipped in the evening. And the preacher who came, he told us we're going to start off depression that day. And in the Bible, I don't remember. Jesus too one day was depressed. He brought out science. I left, I did not understand, but I realized it's normal. Jesus himself, he showed he was depressed one day.
The
depression was on him. He wanted to spread it to us. Now, we thank God for the grace he's given us. Evangelist Esther, understanding.
Yes, we have a zero.
Praise Jesus. Know what happens when you have not been prepared and trained? You cannot stand to serve God. It's very hard. Even to understand of the world,
how you have to give your
brethren what God wants.
Yamubu yatubuza Matayo n'agamba
muddu
kyoyo
gwali
singana muweereza we nga wabaganda bemmere y'ekigambo
mu biro byayo
nga yeyo yennyini gyolina ng'awuliziganya ne Katonda Katonda ng'amanyi abantu baagala kino n'amugamba waayo kino ekyo kyokka kisuuka n'ekikujja mu buweereza kuweereza ne
Katonda.
Let's
finish this verse in Timothy. Second Timothy chapter 3 verse
17.
Now
you are trained and prepared. Lacking nothing.
Mubuli mulumu omulungi gwabagenda okudda kati tukole wano.
Katonda agambe
kati tukole wano.
Kati mutufu
bw'okolawo.
When you handle there,
Katonda agamba
banna. God says,
omwana oyo namulisa akola.
This child, let them work there.
Bannange.
But they have executed it perfect.
Mwana wange gwe nsanyukira.
My child, you are delighted and rejoice over.
Naye kati Katonda.
Now God,
bw'abaako obuweereza bwakwasa
sawa. If the ministry commits you this time,
kale ne nvaawo.
And I leave. Are you out there praising yourself? I can maintain new generation.
Mama,
you are joking.
Things
I know they are very broad. You cannot show them. I don't know whether you can be with these people, maintain them a year.
Five people to seven,
and just like you.
nundabira.
And you see.
Kati bana boluganda.
Our brethren. We've been called, yes, into serving God.
But
get weather of this call. It's a very broad word.
Meant
to first get back now. Serving God began when? And why? And how?
Well,
if we don't know those,
it's
very hard us to serve God. For creations in heaven and earth, all of them,
we will
be called by God to serve. And our brethren,
you look
angels serving, you wonder. Angel has ability, much authority. Angel is not like us. An angel is very humble.
What
wonder does God beat them?
That doesn't
beat them away.
They
accepted to be trained. And those who rebelled their chest from heaven, you know that.
So
now, our journey is good because it involves being trained.
But
that can become a very hard journey. Praise the Lord, brethren. Evangelist, son of sons. My question, when we read Joshua 24, verse 16, we hear the Israelites say it, they will never serve other gods. As we pronounce, we who came in Christ, we serve the Lord through the spiritual gifts and grace given us, that ability in us. Now my question comes, serving as the gods.
We are trained and prepared.
Those who serve the devils, who are they prepared? They serve them with what? Them too, Satan prepares
them.
Satan has no complications with himself.
If you serve him,
you don't know for what he does, they're also not of knowledge.
God alone
tells me something with knowledge.
But Satan, he thinks they
are foolishness of ignorance.
Up to you whether
you serve him how? As long as you serve him. Foolishness doesn't need to be trained. But they add in seed plan words of darkness. And to the leaders who lead spreading deception and darkness on the world. Those
who had
Isaiah 29, 15 downwards,
they got down,
they had their counsel from the Lord. They turned things upside down.
You see,
there are people they train.
They
serve under ignorance.
Where is
Satan? Yet you don't know. Those things are of darkness. Don't need to know much.
That's why he has
a book in the world official book.
That
everyone can read it. And they know the character of Satan.
Those
who serve him pass with his book. It's not that. As Satan said.
They
have it in the secrets.
If
they understand things of
secrets,
everyone can hate Satan.
But serve
him in ignorance. Those who go down plan, those who commit the
mistake
and the fallen angels, some of the ministers,
abali mu nsi bapulezidenti baani abasuubuzi bamu ku basumba banadini diini abo abamu abakulu abo batuulira ddala eri bo beewaayo kwonoona nsi nakuzikiriza abo batuula ne babatendeka ne bajja ne batendeka buno obuddiira ddirira nga bule batendeka bafaza abasisita baani babeera bubali abakulu babeera abamanyi we batendeka kati bano abalala abali mu nsi uweereza zitandika
tomanyi
yebyokumuweereza kwe tebiriko byakumanya nga ebya katonda kubanga sitandata wana nakuyita akukoza bukoza akuyite kuki onamukiriza era befeso biri egamba mwoyo gukoza abaana
abalwampaka
oba oyagala oba toyagala oba omanyi byemukola oba tobimanyi obuuza mandu emizimu gibeera mu nsozi naye nga gibeera naye nga gyegimubeera ku mutwe tamanyi gyegibeera ali awo gwe bakubuuza malayika gwokola naye olina munyonyola gyava mu ggulu ate alina kubeera bw'ati ne bw'ati olina okumanya enjawulo eyo naye tujja
gitegeerakowabula
lwakuba nti eyo tugambye okuyitira mu buyitizi otegeere nnoogo omutwe gyeguli wetaaga ogumanya ne tugusoma ne tusoma ku kimu ku kimu awe tujja okwatira abatume babeera batya abannabbi babeera batya abasumba
batya
tuyinza omutwe gye gugwera oyinza okugamba siri mutume oba ndi oba ndi nabbi oba nedda oba ndi mubulizi wanjiri oba siri kati weeyite bw'otandika okwetegeka oli musumbayo tandika okwetega kubanga omutwe gwe gunajja gwandikuba omukono mu kibya nomaliriza nga tokyali yesu yebazibwe kandisomeko ano mu yeremiya
23:18
katuve ku lw'omwenda tulabe
Yeremiya 23:9 n'amagenda gaabwe mabi n'amanyi gaabwe si malungi
kaakati ebya bannabbi n'abasumba olina n'okwewuunya oba ddala bwe yabayita n'osiŋŋana
nnabbi
ali wali mu kuguza apple
bani
ali wali abatu abaguza miceere n'omusiŋŋana ng'agaba
mazzi
neweewuunya
you wonder
talinawo kigambo kya bulamu
no word of life
bayibuli nnene bweti
bible is big
kaswado dabamu ebintu ebikulu ebigulumivu ebyobwa katonda
great elevated words of god
ye buli lwajja asoma kino
ekyawandikibwa
awo yesu n'ayita nazaleesi
jesus passes nazareth
amaanyi
the power
nago nga yasi malungi
not good
katusome tuwulire
let's read we here Jeremiah 23:10
amalumbira g'omudundiro gakaze n'amaminda gaabwe mabi n'amanyi gaabwe si malungi olunyolw11 kubanga nabbi era ne kabona boonoonefu
nabbi ne kabona nga
boonoonefunabbi
omusumba mubulizi wanjiriwa bonna nga boonoonefuubanga ekigambo kabona kyagattanga ebirabo
byonna
byonna musumba mubulizi wanjiriwa yembi mutume bonna baabeeranga mu kibaita
ogwakabona
nga boonoonese naye ngaekibatuusiza okwonooneka baagano tulawa atesiza ebigambo okubimanya
n'okubitegeera
buli omu n'adduka mbiro amanyi enyiriri ebbiri amanyi esatu etaano ow'ekkumi oba azimanyi mu butuufu oba si mutuufu kati azimanyi
kubanga nabbi era ne kabona boonoonefu weewaawo mu nnyumba yange mwe nalabira obubi bwabwe
omanyi mu nnyumba ya katonda ekkanisa katonda nga mwalabira ddala bano abasajja n'abakazi mubeefuula
abamuweereza
naye ng'abalabira ddala mu kkanisa mwennyini mwe bakoledde
ebikolobero
naye kyekiri kye naggambye nti katonda olowooza atandikadde otuyita
tumuweereza
kyatandika ddi
when did it begin
era
and
lwaki
why
era tutya
and how
natugamba nti atuyita
n'atuwa
ebirabo kubanga ayita twetaaga nnyo
oba
yayagala tuweereze naye atuyambe era n'agamba nti kakati wadde tubayise
temugwaniddetukyalwana
mugwanirwe mutegekebwe ebyawandikwa byonna eby'engeri ez'enjawulo mutuuke nga buli mulimu omulungi ogubagambibwako ogw'obwakatonda mugukola nga
mutuukiridde
naye nabbi ne kabona nga boonoonefu kati olwaleero bw'obalaba weewuunya oba mukadde oba muvubuka bonna boogera
byebi
kubanga omu yayonka munne amata agajjudde obutwa ag'ekigambo
ekyobulimba
olunyolw12 amakulu gaabwe kyegalikagabeera gye bali ng'obuseerezi bukizikiza balisindikibwa ne bagwa okwo kubanga libaleetako bubi bwe mwako mwe balibonerezebwa bwayogera mukama olw13 era nali obusirusiru ku bannabbi ab'e samaliya
ate bano bo baali basirusiru nnyo nga tebatya nakuwemulirako
butooti
ndiuza olina nabbi we samaliya gwomanyi yeefuulaano omusamaliya
omulungi
kati olwaleero abeera katuuti ng'ayogera buli byayagala
ennaku
zina kuba muziki gwasi kati ennaku ezo yalwanye ne bawalabe bagenza omusa sikulu
fiizinabateekako
bakanyama ne babakuba
babagoba
ozanya no kale ate bano abandi badde ng'abasamaliyamuko nga balungi lungimu bannange
balagula ku lwabbaali ne bakyamya abantu bange isirayiri olunyolw14 era nabyo ekigambo ekyekive ne ku bannabbi ab'e yerusaalemu benda batambulira mu by'obulimba
Kakati.
Now.
Yee, never nangi.
Have they not moved to our adultery?
And they
sinners in the world, they say.
Buli ayina omukazi owokubiri mulete.
Nambole, we are going to show them out.
Never nanga. Niye kyabatuusa kwekyo kiki?
Ekiri kye nagambye. What I told you.
Guruza Katonda.
You think
God? Wakuita obogwanidde okuyitibwa.
He calls you a worthy of the call.
Oba aba alina okutegeka.
He has to train to prepare you.
Ogwanira okuyitibwa.
Worthy of the call.
Otamulengo oli munyevu nga manyi bulungi. Wembereza bwati ne bwati.
When I service like this in God.
Teyeguya kumuweereza yatuwa mwikisa.
Just give us grace.
Kuba asobola okukuleka n'akuyiwa.
God can leave you and disappoint.
Niwewunya nnyo.
Wonder much.
Katonda.
God.
Wembadde ntusemba dendese kibiina ky'abantu bangi. Naga makulu kingogena kyonona. Kankuswazo okitegeere.
Let me assure you understand it.
Kabadde weyita mu muweereza wange ow'amaanyi.
My powerful minister.
Wowe.
You are joking.
Kati yamulese tasobola.
How did he leave him? He's not getting ashamed.
Teweyibaala kkiriza Katonda akutegeke eno ku musingi wansi kubanga Katonda tagenda kukweguya gw'olina omuweereza n'okutya n'okukankana bw'obijjamu ebyasi okukuswaza ne bw'oliba ositula otuuza abantu emitwalo kikumi ye Katonda
tawaakiri
akuswaza n'amanya ogwo omulembe aguse n'ategeka buto are Katonda agenda okukola ng'ebyo ng'alina neighbor wo wali gwategeka Katonda sibutumtudda naawe nakumwepangirako busimanyi ogenda kumuweereza muno akweguya
kino
nkikubuulire Katonda gw'olina omweguya
okumuweereza
ate weguya akutegekebwa ajja kutegeka era ajja
kukugoba
Yeremia esura ya 23 olunyiriri
Jeremiah 23 and verse 14
benda era batambulira ng'obulimba ne banyweza emikono gyabo bakola obubi ne watala kyuko kuli ku bubi bwe bonna bafuuse gye ndi nga Sodoma n'abali omwo
kakale atuuka ekiseera bambi n'alabalaba abaweereza bano be Sodomu bennyini laba n'abakuŋŋaanye bonna bonna bebaka ku nsolo omanyi nti obeera owantu w'omuweereza atatuukidde mu maaso ga Katonda ne bagamba nti oyo omuweereza w'e Sodomu naawe atuddeyo ne bagamba laba bino by'eggomola byebaka ku nsolo omanyi abe Sodomu baabeeranga basijaga kati abeggomola nga beebaka
nansolo
ebibuga byombi birina abyokya nga bw'aba ayagala asaanyawo omuweerezaawo naawe kennyini akulaba alina okukusaanyawo olaba n'okumala gatulatula muno omanyi mugambeera eyo
nze
siva gye
nnatandika
yeyandokosa omusumba yeyanjatuza bwe yakwatuza bwali buyinza bwobwa bwa Katonda bwe yamala okwatuza n'ava ku mulamwa Katonda n'agamba sigala awo kale ne bw'aba yakuwaaki n'ageza ava ku mazima bwe kwata kuba onoonya Katonda eyakola naye ku luli n'akuwa ekyo soro tulaba
bade bade
nabbi ayononese
prophet is corrupted
no yanyamba kolumu
bali
bango bya munyumba
nampa yo kasente give me some money for rent
kati oba ayononese
baka ayononese if he's corrupted or not we are here
kati mare yo wano
let's finish here
Yeremia esura ya 23:15
Jeremiah 23 verse 15
mukama weje kyava yogera bwati ebyabannabbi ekiraba ndiba ndisa obusinso era ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga mubannabbi ab'e yerusaalemu obwononefu bwe buvudde okubona ensi yonna
omanye ekanisa bwekulebeddemu byokwonooneka
kwensi how church has spearheaded the corruption to spread the entire world
kuba kati mukanisa gyetwambala empale
ez'ebiraka
singa n'abayimbi b'omukanisa nogaba
nnaekikinoabali
munsi nebakati abali munsi
bakolekimuwaba
omukanisa mumwambadde
emmiilaba
omuweereza osiŋŋana mukyala musumba
banna
nga yesaza
akasikaati
ena balina engato balinanga abali ku mitego
bati
tebategekebwa ekibatusiza
kweokutuuka
mu buweereza
bwabantubantu
baweereza baka
abasaze
obusige babukunja ne bawandikako
obutinu
amaaso wano
ne
bagasiiga
bate
mmwe ne bagisiiga bululu
kati yesu ayogeddeko nawaaba omuma okwogera yesu
ebintu mubadde mubiraba kubanga ensibe muje
mwagisanga
naye newakwatinange nagisanga bwe naye waliwo yajjamu nantwala mu nsi
endalaninganga
ali mu nsi endalanga
ninaabagambaali
mu nsi
yeremiya esula yabimuesatu
olunyiriri
olwokumi temuwuliranga bigambo byabannabbi ababalagula ababayigiriza ebitaliko kye bigasa
babeera nga bayigiriza naye nga bayigiriza ebintu buli lunaku ne
babakuŋŋaanya
emyaka nomwaka
neguggwako
noddayo waka tolina kyoyongedde tegeera nabbi akulibbize bwalagula kulalogera mawanga olwa gimukakwata akatebe laba okyosikulogera mawanga bannange nebatuteeka
banekobayigiriza
ebintu tebiri nayo ezekira 37 amaguma mukiwanvu situkola ba ebizinesi yebadde mukiwanvu nondabira ddala babeera bayigiriza ebintu mu butuufu embeera y'abantu bano mbi nnyo era gwe bweoba oyitiddwa leero katonda ng'akutegeka totawaana kumutawaanya kuba kati ye mukowu n'obukowu mukowu nnyo bali bamugwako dde eddalu bwaba yatuzaala abaana musanvu abataano bagudde ddawo twasigadde babiri fate ababiri tulina kwekolamu mulimu kati bwakulaba nga naawe ate naawe oyagala
bafaanaganaiyo
omwana gwe mbadde ensigazizaawo bannaffe bagwadde
eddalu
osiŋŋana ayigiriza
ninga
kyayigiriza tekiri banayo
tekirinayo
era bayibuli egamba nti nga bayiga bulijjo naye tebalina kyebatuukako mu kutegeera bweobuuza buraza nuwa bwe yabeera eri erweza wayiga ki yamalayo b'emyaka emeka atudda bagenda omuntu awo mubuuza ebyandiko naye ngaemyaka yagiri eyo atudde tebamuganya kukola mulimu mulala
fulltime
minisita bakomando bakuuma musumba batunulawe bati bonna
batwenga
omanye okutawaanya nokutawaanya naye wanaani akutawaanyiza katonda akutegeka buli kimu buli kimu
lunaku
naye gwolaba atekate ate katonda alinga yakutawaanya
yeremiya esula yabulimu esatu olunyiriri olwekumi
nomusanvu
olunyiriri olwekumi nomukaaga bwati bwayogera mukama w'eggye nti temuwuliranga bigambo byabannabbi babalagula babayigiriza ebitaliko kye bigasa bongera okwolesa okuvudde mu mutima gwabwe bo so kutavudde mu kamwa ka mukama
agamba nani yali atuddeko n'atwala akaseera k'okutegekebwa ebigambo bino n'abyetegereza omanyi tusoma mu nnaku zino eri mu double portion atulaba engeri y'amafuta aga double portion bwe gakolamu ng'ekigambo kya katonda bwe kiri tulaba double portion y'omwoyo wa mukama tujjako sirwa ey'omwoyo wa mukama ku byawandiikibwa ojuzibwe omwoyo ojuzibwe omusana ekigambo kya katonda ojuzibwe okumanya katonda newesiŋgananga ebyandiko tubigenda wala ntubikeberakebera
olinagamba
naye kati ebyandiko lwaki tugenzeyo
yakugambye watuulawo n'obyetegereza n'obimaakenga n'obitegeera bulungi
kubanga ekivunanyisiza bannabbi
bali
tagambye teyabayita era munkomekero
agambaojategeera
kimu nti saabatumayagamba
ntisaabayita
okubayita yabayitanaye yayita
nnabatumaebadduka
nebagambye batandika minisitrimukama kale
n'atetenkanyanayenga
omanye ekibeerawo nga toli
muyivun'ogenda
okuyigiriza ne bakuwayo ku
yunivasity
nga wakomaano musiniya
4
ekibeereyo okimanyi osiŋŋaneyo abaana abagezi
n'okusiabasumba
basiŋŋaanye ne basumba abamu nga basiŋŋana
okutegeera
kati abo ne basabira esaala
ebatayako n'empalana
kubanga ekizibu basooka tulayo batesiza
bigaakaali
agenda okubulya kumbe yakoma musiniyafu kali ali wa siniya
n'owa yunivasite
gwayigiriza
nwamusumba
atole
ebyawo
temukomangako
emukagakumbe
yoweagamba leero manya kati ngaobude bukyali kubanga ebiro by'okuweereza nga tumanyi
byaweddeko
okutegeera ebirwa kugenda kufuuka
ntiisanjereere
ng'anaabadde omugavu w'amatu
neyakyama
mu mwoyo abikuliddwa ebigambo abitegedde ogenda kuddamu limbandi ogenda limbani olwaleero bwekozakoza ebyazzontowa ne tukuwaano
katutiatonye
kikatuti
omanyire
bantu
bakumanyi
abo botudde
nabanyumya
naawe ne
bakulaba byokola
kati saa zino wetukuwa katuti bamanya oba ogenda bakituufu oba
kikyamubakusaba
banyumya naawe
era
bwojja
katuera
obuulirayo bakukebera mulimu nemumwe betutasobola kuwa katuti nga gwe tumanyi ogenda tuswalizaawo nga
wakatuuka
olwokuwa katuuti
wano
bannange
tumamanze
oba atuuse atya
abamu
bayinzaka naye mutume bannange kakati we wamulese waaki n'ayita wadde temuligamba naye
musigamwoge
kuba ne bwoba onyumya ne banne
bakulaba
ne bamanya ono ani asobola otutuweereza
ontajasobolawano
oba otuuse wazibu kati nno tukyali batono
bwekati
ensi yonna bwena agendamu obubaka onaddamu
oyimirirawa You were now about to get a message.
He did say he did prepare.
He did left them. He will send them a fire. If they sat in the council of God's word, they would have drawn people understand his word. The issue of God to call you, you have understood the words of God. You two go proclaim them to the world. The reason of calling you, get the words of God from him, proclaim them to these people. You finish there, we see.
He prepares your gifts.
Bibi tells you one thing. Give them this gospel. Give them this one. Give them this one. These ones are still young. If you preach now, if you go to the village here, preach them here. Now handle here. You've not been trained and prepared. You will
reach them,
whatever you've learned from knowledge, you can speak it everywhere. When you reach there, you tell them, we are going in double portion anointing above the heavens. read us that verse we read here. Matthew 24:45. You know how long we are stewards. God entrusted us, you to us, you of this house, of this church. Faithful and wise
in
doing what is spoken of down. Matthew 24:45.
Okubawa
Find you what you preached to them. My dear child, I told you to speak that to them.
Apostle Paul says,
by the Spirit of God, last time I fed you milk,
you are not mature to eat solid food.
But think, how did he do it? How did you look in the people and know that these ones,
they
drink the milk of the words.
So about what I'm
mature. I can't take them in maturity.
To cut away, I didn't remember any of
them. The Hebrews say it.
Correct. So go to the KBMC.
Leave things of foundation. We move to maturity. Of the mature. How did he weigh them? It's what I told you.
Where is that? Something
of God began what? And why? And how?
Start
with hands as if he's in name.
God written in heaven
as himself, the Father, and his word, and his Holy Spirit. But by grace,
why did
we work with him?
Say,
give them gifts.
You
can't serve me with
the hands.
After give us,
did
that call us?
You
think they can serve me?
They
cannot.
We need to be prepared and trained.
Every good work we have to work with them.
Our
journey is still on. It's still being prepared.
Please
go to Seguku.
I'm not refused to go to focus on television and radios.
But you think, what are we to do? We're not yet worthy of our call. God is still preparing us.
Not many
years.
But in the meantime,
I want you to rush into television.
And the radios to be there.
May God bless you. Thank you for coming.